bits.
Oh baby, mwenzako mina washwa babaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mihaya, watu mtoko mihogo bichi koko, nideke ze kitoto kachumbari kwa kiwiko.
I'm not afraid to die.